mukufirwa obulamu olusi bukutabula okweralikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume tugume ye awangudde era natuwa natuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe weguli guli ogwakulukuta ku musalaba egologosa abange gutuwanguza
tuwangula wa musaayi
wa Yesu
omuno munsi
ngojirengera guno musaayi gwa Yesu abange gukununula tuwangula
tuwangula
amabanja tunawangula
okufa
tekulemererwa tekulemererwa
Mama.
Yeah.